Mark Junior Warner.
Kiazi utamu wake unono Yupu sasite yeah shomo Atapende shala kuliko kubonga lomo Pindu kipkonyeza yeah imo Kana shobo loko kimo Komadingi watoto yeah imo Kakiwa vyombo basi kie pesi yeah Watch imo
Wow
Watch it, emo!